CBO
kuwa makini na maneno yao. Wengi wapendi uwe na mi, yeah. Tushike vyetu washike vya kwao, oh. Kuchanga mana usiamini, usiamini, yeah. Na ukiwa nami jawa na amani, lala kifuani hii dunia, yeah. Me girl, you sweeter than them. Kilecho back in a way can done. Kurudi single, no, no, sweeter man. Dime na so linko, girl, the way you want it. Keep that you want.
You my sweet melody, baby, you my
Nakuwa gidi, itacha na utoto.